Black Market Records.
Yoyona
kwa majina ni yani
nakujua
we waka waka
waka.
Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pisha pewa. Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pisha pewa.
Chipangeze
ebu chionyeshe tu. Thing of my life, making memories with my crew. Lazima tuchi spoil savings angu nita spend. Naka unanipenda sana, sipasi you can send. No trouble, wacha zikamtapo. You only live once, so stress weka kando twende.
Tujibambe.
Ongeza tembo mishalewa
Sherehe.
Mbogi mzima pisha pewa.
Tujibambe.
Ongeza tembo mishalewa
Sherehe.
Mbogi mzima pisha pewa.
Olalala, leo hakuna kulala. Olalala, pati usiku na mchana. Olalala, salaton waka waka tupe banga. Olalala, we ongeza,
ongeza mkomboti. Kwa sherehe sikosi, makelele kwa ploti. Hapa leo sitoki,
hapa nipati, we ongeza pia. Ukilewa uzime
Tujibambe.
Ongeza tembo mishalewa
Sherehe.
Mbogi mzima pia ishapewa.
Tujibambe.
Ongeza tembo mishalewa
Sherehe.
Mbogi mzima pia ishapewa.